Welcome to the Music Sanctuary.
Holy God.
Happy birthday,
happy birthday,
happy birthday to you.
Asante Mungu, asante Baba, bila wewe asingefika hapa. Thank you mama, thank you papa, tunashukuru wazazi kwa kumza.
Asante Mungu, asante Baba, bila wewe asingefika hapa. Thank you mama, thank you papa, tunashukuru wazazi kwa kumza.
Washa mishuma tushereke, tumekuja na zawadi zipoke. Washa mishuma tushereke, tumekuja na zawadi zipoke. Tule, tunywe, tucheze na tufurai, kata keki. Tule na tujidai, tule, tunywe, tucheze na tufurai, kata keki. Tule, wacha maneno, weka muziki,
hey.
Tumekuja kufurai,
hey.
Waambie marafiki, asiyecheza ali keki. DJ walete,
hey.
Marafiki wafurai, waambie marafiki, asiyecheza ali keki.
Today we are happy,
happy, happy.
Today we are happy,
we are happy, yeah.
Happy birthday,
yeah,
to you.
Happy birthday,
happy birthday to you.
Happy birthday,
happy birthday to you.
Happy birthday,
happy birthday to you.
Yeah, happy birthday.
Happy birthday.